yande jo no wittede min ta cappande tati nani habaruji men ni e fulfulde di min Oumou Oumar janganta on ndere ko e kibaruji men ni battu jooda kalen do jangirde lokkol noni ko bibbe durobe ni no woni no wadi agades do ardangal ministre hawjine e jandidi lokotorobe duniya ni mo ONG joddini suudu to taykaaki wadanti rewbe ngadantebe golleji hirnyereji del lokotorore konni yewtere men pindinal handen altinani min kalan dow laabi kiite ɗume wi'i dow ñaamol amana tokkomi on nan pettol haalaji nder kibaruji men. Leydi Niger ni adi aadi nonni haɗugo hooƴa wurtina ñaamandeji hano gafeeji nonni nder leydi men Niger ɗi hooƴa yaara leydi gon feere hano gawri maaro ndi sokkaaka e cokkaani nonni andinoore noon ko ministre hawjine e lumaaku andini ɗum do ngam tabbintina hano keɓol mum mbi'en ni keƴol mum nonni nder luuɓe leydi ndi nonni aadi woni joɗɗina kanani nogay e go'o lewru juillet nonni hitande ɗiɗi nogay e tati golloɓe ministre on e fahan kasen golloɓe duwan e kaɓɓiniɓe kamɓe gaddata balla ɗum ɗo gam nangugo ko wattani gollawol ɗo tane nonni nder leydi men Niger. Fi dungu gunni no woni no yaada no woɗiri nder département do gonduuti no Sarusi hawjini e mbi'en ni hano fi demal nonni bantini wiide ni gon gan ko wattani wuroji keme ɗiɗi e capanɗe jeetati e jeetati gonɗi nder leydi do gonduuti ɗi fuu ɗi keɓi ɗi aawi saɗarma gon fuu woni wala fra kulle bonnoji aawatirɗi aɗa ɗi wangay nonni nani fama ka a barshi Rabi hoorejo kawjiɗo e fi demal département do gonduuti o fantini jadimin Abdul Aziz Dayumma.
La campagne agricole du vannage
tungu hikka dar département do gonduusi ilad sappo lewru men wo puɗɗi awde amman duudal ceden en fu sey dar lewru juillet ko kebi awde hikka eden baawi wi'ude ko tobo go enda duuda sanne kasen der mudun no wodi keni sanne goduɗi semme kanju wadi ko der ci'e kewɗe awre muɓɓen waati misal der commune Duuci dogon kiriya sukukuta e ɗan katsari dalila majju waɗi ɗuɗal ci'e ɗen en fu tawaɗe der commune on endan seyde ɓe awiti har ko darta filla gawrdi endan di fuɗɗi fiwde qomme gonni fuɗɗi banon feccade har filla kulle bonnoje gese seynimen mbi'a yettore Allah wala fu saɗornango
ndungu hitane hikka nder leydi birnin kazawe ni nder département mo gure no tawra e saɗarma dow fi demal gal ngam iɓe tawra e jaccere toɓo ndiyam nonni koɓe ƴewama koɗe ƴewama nonni far hoore huɗo toɓogon no woni no waɗiri no woɗiri ndey soɓɓirde nden kay iɓe tawra e yooro nonni nani ko ndemowo ɓen ɓe pantini jadimin Ibrahim Manzo.
Hano ko darta filla ndungu ngun yettore Allah nokkugon do ngu waɗi gere gere amma seni en koƴi misali har hoore huɗo kazowe ɗon ndungu ngun no ɗon yehira no woɗiri dey soɓɓirde muɗum ɗon non woni ɗum woɗayi faaj seeɗa saabu remoɓe gaɗi laabi jeegon faa jeɗɗi no aawa na ko awdiri maɓɓe hanti jonka de miɗen eela Allah waddanamin ƴuwole ndiyam keƴƴuɗe
para por a wasu lokacin da muke gani duba
da wakati mu tawade der hande awreden wati kudon dum no tawade der gese den tobo gondu hejora de himbe awi gerre e polygon ka en garta urta awi
suna zuwa suna tonewa
jemma mawne yago asawe der commune mo matamay der département mo kanche be kebi tobo mango ko waddi bonondaji wadi nonni baale nogay e joyi chami der matamay nonni e fahan kasem baale bi en nogay e joyi der bi en wuro hano ngodo nonni ko burta jon en baale herme e chapane jeddi e joyi kandiyan dan on wadani bononda be galato jotti nani fama kamer matamay Abdul Karim Isa o fontini jadimin Habu Sarki Salai
tsakanin 21
nan gude laso e go'o lewru juillet warde laso e didu mayru tobo hebaangu wadi eterde millimetre hemre e sappo e jeetati do der cakan tarare hubere matam diele daydu gaddi ko cuudi sappo e ciami e kogol jangirde lokkolgo gotaji mawdi du tawadi der hubere de endam fuuni dundu woni no wada idum kulani cuudi gondu to jew ciama sire gudo ton buri tobede ton du buri bonnere cuudi laso e joyi e juli yurde godon chami himbe hemre e chapande jetto e joo ka en goni galatu kubere mata maydu meri kantan wawa mudinde nukuje de bonida dum sabi mido watta dane yade pelle balliroje ko watta de nanganami mido watta dane du yade himbe kubere den to be cukku to diele de e gan
tukirwa ba atari musha hanya
Lady Agnes Tani Mangumu no wada fetir Lady Niger gollawol wadi ni be gon ibe tefana hano bibbe durobe nonni dabare gan hebugo hano jande nonni ko bibbe durobe wadanti kenga batu joda kalen o fuddama der wuro Agnes gan firtugo hano bi enni jangirde nonni lokkol ko bibbe durobe bawte janginede nani ko ministre kawji do e jandeji Lady nonni Ibrahim Natatu o fantini jani Musa Mamman
un pays comme le Niger
Lady misali hano irko Niger godundi 4 km carré million gote ujunaji keme joyi e jeddi koner nokku jamu go region Agadez no lati do peccemu hemre chapande joyi e didi amma bibbe wuro mun no chankiti den saito min kebi dabareji ko hojanta teddengi bibbe durobe jangobe l'école der jangirde dem seni sigila yadu yeso ko dubu jinaaji didi e chapande tati no sulemi dun sabbi bini komide ndomi hisabuji lobbi ko watta tawe lekkoloji di ngolliri no wodiri
de ce type d'école
do lawlo hojugo teddirkani rewbe gadantibe golle hirnyere wadini lokotrobe mawbe be duniya kawri jari jahangal mabbe to rewbe bi enni horebe leydi birnin konni ONG onni yidana juddina der lokotrobe birnin konni nokkuto taykaaki wadante rewbe gadantibe golle hirnyere e fahan kasen kodjol teddirka mabbe nani famaka docteur Prosper nonni ardido jahangal gal o fantini jadimin Asuman Musa Arzika
Not visit
men gari tuntade der loktrore maune de konide enda men pirtan nokure to kollabe golle hinnere e bedu yen hemu ben garta cellal mu ben ciutine nokure de men pay firtude de enda golle mayr tugata kona do adude teddeni nyawtigu mabbe e tefande be hakkeji mabbe der lewru ut men pay timminde golle nokure de enda gada mudun de men kanti meden gidi yahude to haalobe nane e jamaare gan dum fama sadormaji tawadi der hollude himbe golle hilnyere e yanude he mabbe kasen dum accha hollude himbe golle hilnyere gan dum heba jonde jan e hakkilu fukkingo tabbito caka jamaare mede
nano community
der jamani asawe nanga alal hippitere wadama der wuro birnin kon der wuro ginjimi nonni ko boko haram wadi jamma yande didi nonni don do der hippitere goto mai police no der bibbe wuro bendo dido kan nawni no wodi ni hano bibbe wuro be diwtabe ko hore ben kala dima mabbe nonni der andinore de bi wurojo gon andinimi Nonni har ko ƴewata habaruuji din ni bi'en ni talkuru to inde himbe tefobe laamu leydi dosoni wurtinama do kokkol hano laawol nonni ministre kawjiido e reedu leydi kenga der tefobe gonni gombe no miija inde mabbe ittete der tefobe laamu gon nonni kawri burtini hala mabbe Yasin kampe goni hano gada Bukar Banda nani famaka jibbo madugu o motawader himbe hano kollube mette perte mabbe o nani ko o fantini awsu Abdurrahman
suite a l'arrêté
075 alla ela wala mu ko jangol sappo enay lewru je dubu jinaaji didi eno gay e tati to dun subi inde tefobe laamu kananke leedi doso ko wite zerma koy dum yube gada Bukar be doso no andina ardibe hauzu e bibbe leedi fu ko kam'en njabata dum watta yidanere e ko wala fu e lawol der subagol kananke leedi doso keso bite do zermakoy
dal la designation du zermakoy
Bato joda kalani ko batu joda kalen ko theater nonni do natol rewbe e sukabe ummatore der bienni hano kebol jaki yeso commune wadama der wuro Tirozerine mauni nogay e go lewru jiye mo bienni pa goddo ardi ndo ballaka cooperation sis nonni bangir leydi Niger nani famaka Abdallah Isa o fantini jadi min Ahmed Fellam
Nder
sigila o en ko wonano tefe kaw woni firtude ko e himɓe dow kulle cuɓaɗe. E laawolgol endan ko yiɗa kaw woni firtude ko e rewɓe e sukaɓe ummatore dow ko wadda yaadu yeeso heɓo nder cakantaraje maɓɓe. Ɓe annine iri balla kaye ɓe kaani waddude ga yaadu yeeso heɓo nder commune maɓɓe. Nder théâtre oodu ɗum woni ko haala himɓe gi'i du ko rewɓe bi'i dow majjum. Himɓe giɗa yoɓude itte e patanti muɓɓe. De patanti itte ɗe endan joɓaka mairie wawa heɓude ceede ɗe gollira. Ko watta ñawtigu lobbu heɓo jande lokkol darto ummatore kan en ɓuri himɓe ɗuɗude. Yaade yeeso du kamɓe ardoto, kamɓe du ko'e maɓɓe pirte, ɓe anna ko ɓe gaɗata.
Donc il faut qu'il soit conscient.
Yewtere men pinnol ni hande yewtatana nane mbiyen ni fantintana dow ñamol amana. Ñamol amana no gacce mawɗe ko laawol laamu leydi Niger janci. Ɗe gacce ni no watte nder gacceji mawɗe nonni ɗum ɗo hano guyka na dargaku na ko nandini. Domun ni nani famaka Tahir Limam Ahmed Charɗowono mo ministére hawjini e kiite nani famaka o hokki jaadimin Anice Karim.
L'article 338
deutere kiite leydi Niger dermun famtini wi ude ñamde amana kan woni hokkede lildal ñamagal hokke holare halfine goɗɗum no laato ceede na talki are suuɗa ɗum wi'a andana ɗum gan joganade ɗum hoore
mun.
De filla ñamde amana waɗete
il faut d'abord qu'il y ait
ko filla ñamde amana waɗe to sey ɗum laato neɗɗo no kolaɗo noon halfina are ɗen ɗerol majji dendu fa handen no hani wi'e alama no ɗon mo holla ko neɗɗo halfinama ñamina suuɗi ko halfina ɗum enden. Ɗum anda kaden du fa handen ko neɗɗo no tawre andal ñeñal e ƴoore ñamude ko halfina ɗum enden na suuɗude.
Iri ñanɗe amana foti woodi
no woodi ñamɗe amana ɗe ƴeewa jobdi lewru, ñamɗe amana ɗe ƴeewa mawɗo kalfinaɗo gollirde, no woodi ñamɗe amana amana caka e jama aari kiite mum'en kam ɓuri
sattude.
Iri jukkol gole ñanɗo amana jukkete
jukkolgol iri irino
jukkol fuudu no yaada no tokkira ko amana on enden ñaama caka neɗɗo e neɗɗo. Cotol aranol ɗatol 338 kam wi'i neɗɗo jukke ñaama kasu lebbi ɗiɗi yaada duuɓi ɗiɗi watte yoɓa ujunaji ɗiɗi yaada ujunaji laso ceede sefa. Ardiɗo gollirde na campagne kalfinaɗo are jama aare gacce mu'en no jukkire kasu lebbi ɗiɗi yaada duuɓi ɗiɗi nden yoɓa ujunaji sappo yaada milliyoji joyi ceede sefa. Gollowo mawɗo kandu na kunnaɗo hokka laawol waɗude golle mum amana mo ñaami gacce mum no jukkire kasu lebbi ɗiɗi yaada duuɓi sappo watte yoɓa ujunaji ɗiɗi yaada ujunaji
hemre.
Toye neɗɗo yaata yaara woytanu mum
arande ni neɗɗo no yaara woytanu mum comme séria na bureau gendarmerie kamɓe bindata ɗerol yaare to procureur hokke hawjo fi on enden. Na ɗum de neɗɗo no hiɗi no wawi yaarude woytanu mum to procureur watta policiɓe na gendarmaɓe ƴewtino tayko fi on enden nden binda ɗerol ƴewtinaki mum'en gadda kokka procureur.
To madalla bandiraɓe wonɓe ne kettini habaruji e fulfulde ɗon min ndernanto on habaruji ɗin nde jaɓɓitoɗon habaruji e hawsankore ko Asumana Chena yettintomo. Gaɗa habaruji ɗin fuu kettinoɗon Batu Joɗa Kale mo Moktar Hammadou yettinta. Gaɗa mum ɗo fa hankasen onon mbawa kettini sigilaji ko studio kala ngu dow 3:35 ɗum ɗo dow lawol pismo RTL noonni ko on jaɓata Babudo kirten to jam hirti.
Kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do 3:35 ko RTL noddon laabi joyi on jobata feybuɗu so ɗum ƴaraka laabi joyi nden joɓoto buuɗi tati e noddogol. Sigilaji studio kalangu keriɗi ɗi to oɗon mbawi heɓude ɗum do Play Store.